ShankySupplier.com.
Cha mtu kwetu sumu mwiko kwimba wakija kunguru tunafukuza tunatumbua macho na tukwangali we rafiki snitcha tukupagili ukiongea pomba tukushabiki ukinuna karoke tena kwa bidi oh oh sagoni tubariki sagoni wanaotudara watu heshima zetu sagoni oh oh sagoni tubariki sagoni wanaotudara watu heshima zetu sagoni. Mungu ni pepa wasi ni pechawa sija sona ya pamjini najua rifiki wendo nagawa basi usieni sauna mimi. Hey, baba 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 God
baba God
baba 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 God
baba God
baba 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 God
baba God
baba 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 God
baba God.
Tupiki male leo Mungu katis please kile kitu please ni tuko sale sale oye sisi no wale wale walo sema tupiki male leo Mungu katis please kile kitu please ni tuko sale sale ale ale aleluya
amen
oh aleluya ale ale aleluya
amen
oh aleluya ale ale aleluya
amen.
Wanaotudara watu heshima zetu sagoni oh oh sagoni tubariki sagoni wanaotudara watu heshima zetu sagoni. Mungu ni pepa wasi ni pechawa sija sona ya pamjini najua rifiki wendo nagawa basi usieni sauna mimi. Hey, baba 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 God
baba God
baba 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 God
baba God
baba God
baba God
baba 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 God
baba God.
Eti dula zewe baba faima umuta nisija kupinga we wecha kisa was popping babu samba was popping richi tiza was popping DJ Maro was popping manager maboko masai warodi we gumburi na mamerodi uko domtani kabisa we oya pila was popping diku kwa was popping we niyoko was popping wanangu kan was popping afu uturiza mepinga nani ingomba mepinga dusko we uwe bundi.
ShankySupplier.com.